kuti na mi sonanga etoni pinzoli. Souffrance nyongi nzoto epertibe mon limo. Ezali ndoto te, masolo te, réalité ya vinanga.
Elvis et Sugar, ya bijou awetimbi.
Pasi ya bolingo netize minani akotele maloba kya memela yoe. Nakwa koba epeli moto aziki emei. Elvis et Sugar na samwe.
Ovo masola Cardozo mwamba wankela.
Susiele inga nzoto po moto asekirisa kanga kena ye. Atiki nga mokone sanga tama wate. Bolingo nalo na kina konyo bukaliwa. Elvis et Sugar bacholi ngai.
Serge Mabele Marius Luinzo Belle.
Mama, mama,
ona ekombima.
Sokye na we oyeba kesa mpona muna nga.
Priska Balemba Mwenzi,
hey, ngai.
Yves Makambu la promesse.
Bolingo nalandakie esukye linga mapena salamonie.
Dosil Lusambo
soki babandela kamokili nandimi na zonga na famille Elvis et Sugar.
Patrick Musamba le maximum Serge Palmier,
Salomon Escadela, Amune Konobo Manga,
Mireille la japonaise,
Nazoko Kali Susute,
Dadi Mavungo Vungule,
Olingo Nalandakie, Esuke Linga Mapena Salamonie,
Taru Samba Disirdize,
Babandela Kamokili Nandimi Nazonga na famille Elvis et Sugar,
Yannick Wilu Mokonzi Ayolo,
Nazoko Moita Mbula, Nandimi Bambasia Soufrance ya Lola.
Jason
Salomo Escadela Amune Konobo Manga Nazoko Kali Susute
Leni Bidance Nouvelle Image Tino Sefayette
Mona Mutala Ndengo Tiki Ngai Na Banana Yo
Olivier Litandaye
Nandi Mina Vivre Loko La Veve Me Bana Baza Borfelete Yo Papa Na Bango Ozalie
Le Mabubidi Yamami Melina Kapinga
Elvis et Sugar yebanyo soto salaka efuta makaka kanase bana ba innocent ba komi ba victime ya separation ya ngai na yo
John Wakimuka
conjonctira lelo pasi mingi na sala kindumba tonini
Cédric Mourinho Djibril Lukokie Christelle Chabani
Bolingo na landaki
Ina Tabu Francisco Bangé
Na komyo telenga na lelo hona bana
Kadafilo Indula
Mawa nangati Mawa ya
Boutique Stone Eme Bashige Ntenza
Olingo na landakie Esuke linga mape na salamonie
Na salamonie
Babandela kamokili Nandimi na zonga na famille Elvis et Sugar
Nandimi na zonga na famille Elvis et Sugar Souffrance ya lolambo Amune konobo manga Nazoko kali susute
Gabi le pétrolier Jigel Kanza
Na salamonie
Na
dimi na nga na suma Esika bako ya manga Na
dimi bambasya souffrance ya lolambo
Souffrance
Mandumi, Serge Tata Kipokolo
Ezala kisukali ekomi kongo bololo Ezala kiakoseka ekomi lelo akolela
Edo Boulas, Peri Kapalaye
Nabanza ki diamanzo kezande milangi
Bete Boutros
Nabanza ki lolanzo kezande limpelo Estoma ya nani ekomi oluka miliki
Eritie Mubialaye, Aurélie Lito Laetitia Caviar Igete alonga nzala he Maroke basirwa Didier Mondani Beyazo le
gagnant
Serge Itela Dadi Losando Alain Vizor Ola ta kitoko na Luanda e. Nanu Pharma, Boss Bamba Alukapa, Laetitia Umba, Lili Mbui.
Nale limini, na moni basi, mingi na motema, soufransi
ya boye,
ezola nangai. Fridolin Bokomo, azola nangai. Patrick Mumbata, Dadi Panzu, Charles Tabou Amissi, Lorraine Eyalé.
Gino Mbumbi, Sylvain Mbia. Peggy Jonker.